ye na muleme bana ngolinta myamaka bulisa wane we yombya bana ngomukazi ono oli muntu wange richi gwatamanyi sente webula chimanyina nyekera kukola watu ndabira wosenengere mie bulisa wanone tonza ngani nganga gamba zikule Zanga kumwa tulwende solu kumia waka No utawana na makako utawani robo teba za chibi Chima nyefe na tukera kukola na yendo ndabira wosene ngire mye No utawana na makako utawani robo teba za chibi Papa nyona lirinze ko kukola maka Osange bizibu byensanze ze banange salirabye Obudene bucha bukukerera banange twakirwa maka Ne bukukerera banange twakirwa waka Ne wefuma no mulimu kolimu Ntosanga mange kemubi Omusoro ko kumanja simanyinga nguona lundu Botolwana masajja baba Poloko mama nyanti Botofume kulide Obwabu chibi Botolwana masajja baba Poloko mama nyanti Simu botofume kudaya
kulabya gaweru nyo wangu toyagala kukulusana bakubulire kusika tulo kuli mulimu gwenkulaga okujerega bujerezi kankuwe emirimu mukabya ojja kufuna rupiya tema manda ojja kufuna sente zo
siya namwe mwawulanga mukule siya
oba nago togusiimye kuba buloka zo
kale nolaba abaleranga bano ngana amanda ate nkube buloka
oba nago togusiimye sindika ekigaali ojja kugabana
ebyo ebigaali byammwe musindike
mukabya oli muzibu buli mulimu gujerega olwo nofuna otya nga buli mulimu gunyuma olina ekitone kyo lwaki weekotokera oli muzinyi wa kabi ensinga ekumatira wazina entebe kulumbe buli omu naakukakasa nozina ejjinja ku mbaga abaaliyo be batenda lwaki toba muzinyi leka naawe kugayala zinanga bwennyimba ensimbi ejja kujja
ebyo sibiganyika okuzina nzina naye nsange busanzi muntu mugweko omugandi nkuziniramu
oba asibo gyokola gobuli gwosanze otandikirawo kuzina oba dotambula nosanga mwana mutagenda kusomera tobuuza baba nensimbi z'okulya kabalagala buzina buzinyi jakula nga akaana kakuwa sente oba dotambula nosanga musajja ali kuludde gwe tobuuza buzina era jakulaba nga akuwayo akasente oba doyitayita nosanga mukazi tonyoma baba nensimbi mu binu gwezina jakulanga omukazi akose
kanaba bano bagala okuzinirwa
wetandikirawo bobalaba nga webali haya naye nze nkuwa enzina njagala enzina satu tandika sindika mukabya zina kubanga obwavu kibi nnyo kologomamanya nti botofube kulya gwe omukabya zina chusa kakati chusa raka 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 chusa rick dance rick dance rick dance dance dance